trendybeats.com.
Here come the hot steppers. Why lie, be lie?
Napenda kini she run a slide. Napenda Winnie she got some thighs. Napenda Njeri payuku wa shy. Anasema taki na yuku ya dry. Naitwa ndovu mjomba eh. Natabia mbovu kuomba eh. Tawateka rumba kizomba eh. Eti mina penda kuto sasako kwa bako. Tulikuwa na manzi yako. Aliniambia ni kazini yako. Nikajua we unalako. Basi juhi sio brada yako. Nikamuambia meka sako. Lena big one baby for uncle. Alijua ndovu sivako.
Why lie the lie? Ama hote. Walai kadangote. Walai manzi hote. Walai le wanajileta. Ama hote.
Napenda kini shiro na slide. Napenda njeri she just my size. Toto sura shepu na thighs. Number one fan ya kagwe mungai.
Twende Dubai.
Nikona chapa kublow.
Walai.
Kwani nikesho.
Aki walai.
Misi mshari. Tufanya vitu una fantasize.
Una fantasize.
Na konga disti barida. Deadly kakishash kwa kanisa. Sexy kamu baba na mamita. Wakitaka kuliita. Kuisha. What a bam bam tutu ana haga haga ni ya London ndani ni kumwa
ama hote walai kadangote walai manzi hote walai le wanajileta ama hote walai kadangote walai manzi hote walai le wanajileta haki walai wanajileta
on trendybeats.com.